exclusive to Zayd Hype Mag.
Chukari pasana washu.